baby. Nikusaminishe bila umeva, twende tukapoteze malindi. John, nikusaminishe bila unanga, nataka tutoke baby. John, nikusaminishe bila umeva, twende tukapoteze malindi. John, nikusaminishe bila unanga. Mwani na mana, bado jamaliza jamani. Wamesha pigia simatizi wangu wa madon. John, nikuone, vile umeripuka na mi. Nimechituwe sale, tuingie uwanjani. Chizi tu, maya ocha mama don. Na kinyuri nyuri ka huo ndo mpango mzima. Oh mama mama, nata yombo ze doktor. Lakini atuza ujaro nae. Mama, kafanya toku barika mama. Nikikumbuka zamani, chozi lantoka mama. Nimefukuza unko vura, niko kupewa dakika mama.
Ati wange shindaga
sikupate roza runda runda
waka pampaka kuniroga
sikupate roza runda runda
walizani ati wange shindaga
sikupate roza runda runda
waka pampaka kuniroga
sikupate roza runda runda
nataka tutoke baby
basi njoni kusaminishe vile umeva tunde tukapoteze malindi basi njoni kusaminishe vile unanga nataka tutoke baby basi Jodi kusaminishe vile umeva tunde tukapoteze malindi basi Jodi kusaminishe vile unanga
tutoke man mina wewe twende kwenye stare mina wewe twende kwenye stare mina wewe twende kwenye stare
washaumia.